a storyteller, hey, hey, hey.
DJ Arika.
Ibari di nimba ya, ibari di ye. Imetete meka ya kutosha, kujoni kumbati ye. Imejaribu kahawa, nikajaribu gate. Najua ukikuja utafanya edisafie. Shida zangu siza doctor, shida zangu siza vodka. Sema leo utatoka na mimi nitakungoja. Shida zangu siza doctor, shida zangu siza vodka. Sema leo utatoka na mimi nitakungoja. Sema nijipange, sema nijipange. Ningependa kukuona leo tujipambe. Penda kukuona leo tujibambe. Ulor, ulor.
Natamani lako yote, oh, oh. Natamani maso. Nimetetemeka ya kutosha, njoo nikumbatie. Nimejaribu blanketi, moto kwenye fireplace. Najua ukikuja utafanya disappear. Shida zangu siza doctor, I'm a whiskey. Yeah, nambie utatoka na mimi nitakungoja. Shida zangu siza doctor, shida zangu siza vodka. Yeah, nambie utatoka na mimi nitakungoja. Sema nijipange, sema nijipange. Ningependa kukuona leo tujibambe, tujibambe, tujibambe. Sema nijipange, sema nijipange. Ningependa kukuona leo tujibambe.
Sura. Love, 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 yeah. Nimepatikana na ugu ugonjwa wa mapenzi. Hapo naniona mimi sijiwezi. Nakulishwa ma good times na masensi. Mapenzi, siku za wiki sasa zina feel kama ni weekendi. Nitakupewa masaja, happy ending. But this time around I won't let you go. No, no, no. Cause girl I need your medicine. Kuona mama nimepona. Come through, we make a scene. Ni cinema hawajawaiona. I need you one time three. Dosage daily. Girl I need your medicine. Your medicine, your medicine. On love, love. Soul generation. Love, 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 love. Love, love. Kona fever, akini na shiva. I need a healer, come be my dealer. Oh yeah, yeah, I'm under pressure, be my stress reliever. Love, love, nikituma location, je uta deliver. Niko ICU, can I see you? I'm under the flu, but my remedy is you. My night nurse, you'll find us. It's the only answer. Girl, I need your medicine. Nikikuona mama nimepona. Come from me, make a scene. Ni cinema hawajawaiona. I need you one times three. Dosage daily. The girl, I need your medicine. Your medicine, your medicine. Oi.
Ni mapenzi ni tamu mama. Unanipa penda je, je. Uwezi otoko tutama. Hata nikosea je, je. Oh yeah. Si baby umeshinda wote. Utani wacho tani sote. Sita kulinganisha na yeyote. Yote.
Oh baby you beautiful. One in a million. Wonderful. You're tough like a lion.
Sing I can't do without you.
Vile kume chrome after kuligalize na safisha na cologne nilipoteza kiso siezi rudi home siezi rudi home siezi rudi home nilipoteza kiso siezi rudi home siezi rudi home siezi rudi home after kuligalize na safisha na cologne niko na allergy ya stories za udu na ndula si ni mbichu si nikanyage mguu sherehe nilipenda sim kadikiwa you sahina kimbizanga makeg na nusu kwanza napenda form ikiweza lafu sosi kwenye meza kuzitoka toka chini hadi juu nikikuwekelea utateleza behavior kwa impreza akikesha sintaumwa na miguu simjui jina but una dara na tukwa kona bila na slow wine mimi nasikia hiyo bakora excuse me sir knowing me is a nona kama riba ni ganji basi ndio nitabonga niseme nisiseme
sema
niseme nisiseme
sema
nikitaka sinipewe
na
nikilewa sinilewe Shida kama so kwa flow huwezi banjo tu vile kume chrome after kuligalize na safisha na cologne nilipoteza kiso siezi rudi home siezi rudi home siezi rudi home nilipoteza kiso siezi rudi home siezi rudi home siezi rudi home after kuligalize na safisha na cologne
Kijani sezi rudi bila galako na booty Squeeze ya pa mjini mapinji wako kwa nduti Tosi vae heels koko kwenyu kuna fumbi Na mwitanga su but ya upenda kuitua Suzy Na exile ni mipiga na tangu juzi Betsi taza juju tatani zina jacuzzi Mbona juvile zi uhos ma sleepover Dundaka imeshika kuna komreda kosoba Mziki ni achekesho ni kosho ntarudi gambling Kanko wabling sipendangi ata makadling Anasema jindo fanya akuwe bubbly Baby galu Utawezana na hii something Nina kichoki na kikosi sikosi Juu ya moshi mina fukuza covid Sirudi home jota budango ko off Tabia mbaya nilingiza mbochu
Ukini cheki hivi nina shida kama so Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome After kuligalize na safisha na cologne Nilipoteza kiso siezi rudi home Siezi rudi home Siezi rudi home Nilipoteza kiso siezi rudi home Siezi rudi home Siezi rudi home After kuligalize na safisha na cologne
Akia turudi nyumbani Yo mama is my mama Hii maisha sinifani Tashikuwa na kiwaru demia kwa kinitahani Kuna mteka na Subaru Mini kona Nissan Sunny Nifani Na mabishte wa Pamela wamekam Na situ mefura surprise. Jui mbona wamejam. Msimu wa July kila chalia na madam. Na simu si reply hata ipigwe na madao. Na masponyo kuchachisha ni matao tao. Brayo ajai lalisha ni mabao pao. Tuko dunda utadhani yako kwao kwao. Kufaragiza utashindwa Johnny hao.
Ukini cheki hivi ni na shida kama so. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi
home. Jama unimeza aka Rutagarama aka Okonkwo. Unasikiza matiki sikiki za DJ Arika. Ustoki hapo badai.
Yo. Squeezy binadamu na wagwaya. Awawili walikuwa wanapendana. Kushikana, wakichinjiana. Nimona kwa news, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wano wanajuu ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clutch. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Mabeste, yondo kikulacho. Tokuta beste yako ndia likula bibi yako. Ndio mana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Bishop anaishi Karen. Wafuasi wake Kayole. Anataka sadaka mchange. Wafuasi wake juu ya mawe. Squeezy sielewi hosi. Mbono lipe parking hosi. Manze awajali juu awagonjwa. Hosi zingine zimeoza. Juzi manzi yangu aliniambia, babe nenda trip na Ivasha. Akapiga picha na Subaru. Apo nikajua nimerushwa manzi yangu. Ndio maana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni.
It's your girlfriend's favorite DJ, DJ Arika.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so.
Nikikaza na nashule, nilikaza ngama shule, snika fungi. Saina tana mdanya club, ata ona Tuesday. Na miuji pata kila sana, papa saka shude. Pasa pasa dansa, mini mutu tuma tuste. Mafisi wanahanga ya mahaga na ma cute face. Na binti ya nakani kama yeni star wa move. Mwili ya mebeba kama nganya ya bure. Itabidi hata bili kizidi wika mbele baredi. Na glasi ya shopping for the girl name. Kite kaliki mamia ki dance for the man. De makeli mechezi, non after club ni makare. Mini katikivi usiku yote hadi kwari.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so.
Magal dem, watamaliza the man dem. Sijali parent, washa ni malizia mshande. Jumande, tumande, niweke clan dem. Tofoti kwa budget, plus na beste yake. Itabaki mpange mpangu wangu wakando. Juhau magal dem wako fine kama salamu. Napiga Kiswahili kama mtaalamu. Na sija toka area za Malindi ya Malamu. Akinorea na chorea kakalamu. Alafu songia beste yake na Hawaii. Na tupaluga ni kioda tumangangu. Bade batae na kafunga kakarao.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so.
Sana kafiga ajikatika majaliwa hata niambia amemarika marika. Jua mepakisha maninja wote wamemkaribia. But najiamini ya kakita chanya shisti. Kwanza nikichanga musha bale na matota whisk. Najipanga nisha manage kumsonge shia kete. Nikichanga musha bale na mashorts kambili. Fukwe kule damage madeni zizidi. Mashida badai brother iko nene na asa. assets on assets ka budget ya inchi na mkolesha the language ngie box we fit in paka pige dance ni rombo sembele.
I want this girl to come and dance with me. Like so
I like this music.
Kanapenda Gucci na Fashion Nova. Fashion Nova bado kakiva kitenge kanapendeza. Kanapendeza toto stingo zake ni noma noma. Noma noma figa yake ndani ya dire na wapa homa. Ina wapa homa. Esi my baby is a fashionista. Fashionista. And I love the way she bend over. Bend over. Esi my baby is a fashionista. Fashionista. Nikiwa nae game over. Game over. Oh, I love the way you break it them pose. Oh, baby, break it them pose. Oh, I love the way you break it them whine. My baby, you fine. I love the way you break it them pose. Oh, baby, break it them pose. Oh, I love the way you break it them whine. My baby, you fine. I feel lucky, cause I come on guitar. You and your dengue, I know guitar. Ukibandu wa mina bandika. Oh nana. Ramando mosmos na maringo. Kaki smile kana dimples. Stele pattern girl a different. Nobody can test only bad man a bingo. See my baby is a fashionista. Fashionista. And I love the way she bend over. Bend over. See my baby is a fashionista. Fashionista, nikiwa nae game over. Game over. Oh, I love the way you break it them pose. Oh, baby, break it them pose. Oh, I love the way you break it them whine. My baby, you fine. I love the way you break it.
Kalisho nyumbani ya toka. Katili una nafsi una huruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi yokupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Zibari umelitosa. Kawekeza mda mwingi kumbe bure najichosha. Kiwete wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone bado naliupuza. Jera natamani ukome nipe likizo mwenzio. Jera subiri lipone bado naliupuza. Jera natamani ukome nipe likizo mwenzio.
Mapenzi na wenyewe
sicheze cheze.
Ama pengine mimi ndo sina bahati. Au pengine tu wangu ndo hajazaliwa. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapong'oa nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Zibari umelitosa. Kawekeza mda mwingi kumbe bure najichosha. Kiwete wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone bado naliupuza. Jera natamani nipe likizo mwenzio. Jera subiri lipone bado nalio.
not a mind game.
Welly, my heart's been broken so many times, yeah. Asa unanitaka unyendeze, unanisumbua, let me find my way. Don't wanna go back to feel crazy, yeah. Let me be, oh yeah.
Oh baby, would you be my baby, hey.
Would you be my baby?
Oh baby, would you be my baby, hey. Oh baby, girl, you turn me on.
Just let me be, cause I don't get anything that you're telling me.
Ha! Ama nirogendo unipende, geza takama mdani chenga, ugula moyo na mimbembe. Oh baby, ayayaya, miya unakutaka ni kumende, sito kutenda don't you fire yawe.
Girl, you know you gon' make me crazy.
Oh baby, yeah, hey, hey. Yeah. Oh baby, would you be my baby, hey.
Would you be my baby?
Oh baby, would you be my baby? Hey. Oh baby, girl, you turn me on. Baby, girl, you turn me on.
You
turn
me on, you
turn
me on.
You turn me on. Do you know that you turn me on? You turn me on. Do you know you turn me on?
Unanisumbua, let me find my way. I don't wanna go back to feel crazy. Let me be, oh yeah.
Tell you what, hey. Oh yeah, no better. Tell you what,
mapaja kama kashikwa na haja alivyobebanisha madaraja utamu wake kama pipie viuno vya paka chongo nampa paka kwenye kitie namupakiaga na mkongo ashao awosha alivyolege anavyo nikosha hizo chuchu dede ashao awosha alivyolege anavyo nikosha kinyonga kiuno.
Girl, figure ni fine, figure fire. Bana jo napendeza. Na sta kuchocha cheki mungu alikubless. Na kumo koka baby mino koka next. Ha, Mr. Enda na kufuata. Funu mtaa weni ndenga CD manga. Na miku cheki nikilala na lala sana. Kwanzia juzi ya dijana unaspamishanga python. Bana unanikill. Ukide kiboko unabonga na mi. Master kurusha luga, naogopa tu machura. Kauko kwa box niwe peke tu ndapatia kura.
It's a TK-Town production.
Nishawai kunasa pigwa changala macho. Nikawana tapa tapa ili nifuke ngambo. Nikawamiwa pusha kenya tamara boy. Nikaisi hata mwaka usito boy. Mamikanda boda malindi tuka enjoy. Hata bila poda zuri wako huni boy. Majuzo mapenzi wako ingitu. Ila lako nimetia fora. Tunalichinjia buzi only me you. Kiyama kesho tapokea mola. Asa cheza, cheza. Onyeshe madini ya nipenda. Pinda, pinda paka chini. Baby cheza, cheza. Onyeshe madini ya sapinda.
Asa wanjo wes. Benda, benda, po. Benda, benda. Asa wanjo wes. Benda, benda, po. benda, benda sawanjo west. Benda, benda oh. Benda, benda sawanjo west. Benda, benda oh.
Lako taba sam sam, inongeza ham ham. Penzi lako tam, yanu tam tam tam. Yani bongela jam jam, endikwa na kalam. Sao zimepita sasa yangu zam zam.
Baby nifanye opera nikuzibue. Ninae ngova nipenzi muwe. Yangu ni antena ishikirie. Wenye madisha situsumbue.
Ate mina penda slow 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 slow. Nipe kazi mwili ili zikeroro. A baby go go. Kosa usingizi ya nipaka majo. Asa chesa, chesa. Onesha madini asa pinda, pinda, pinda paka chini. Chesa, chesa. Onesha madini baby pinda, pinda.
Asa wanjo west. Pinda, pinda, oh. Pinda, pinda. Asa wanjo west. Pinda, pinda, oh. Pinda, pinda. Asa wanjo west. Pinda, pinda, oh. Pinda, pinda. Asa wanjo west. Pinda, pinda, oh.
Na kama njiwa anavyo pepea, roho yangu unailemea.
Kasura pia nakulipokea, naona Mungu kakupendelea.
Basi kumbatie hadharani, unipea chumbani.
Wani moto, wani moto.
Kwa jua njoo kwenye hema, wamekutesa sana mino chanda chema. Na wapambe wale wasiopenda mema, wanatuombea vita CCM Chadema.
Yani humoto hausini, napo maneno ya ulimi. Nisho sadike moyo kadupenda viwewe. Basi kumbatie hadharani, unipea chumbani.
Wani moto, wani moto.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Black Market Records.
Vile ninaka, niko fresh. Vile ninava, it's my choice. Saka aki nikata. Ha choice ya kilu kai kai.
My God, fanya fasto kam. Fasto kam. Fanya fasto kam. Fasto kam.
Vile ninaka, uneza dhani nina dinga. Sikama race, mbuzi ndorende so miuringa. Na mizi kitanda husidhanu tani tandika. Buzz kuzipanga si of course utakatika. Baminto, baminto. Niko on hits daijiko. Sinyongi halipenga nuwai kiko. Iyo bash si bash kamisiko.
Sasa, fit. Huko shui kitu ta fit. Na bebe kimogika utasip. Nataka tukue friend for keep. G, na G. Mike songu wote wana T. Vile nilimocha kalim dig kudig. Side right pale wanna pick. speak cheat.
Vile ninaka, niko fresh. Vile ninava, it's my choice. Saka aki nikata, hard choice. Check it look joy joy.
My call for your first to come. First to come.
Chuma inalika, debe kuanganya, suti kusikika. Ako maubau, chuma hawezi maliza. Canada I head na ulimi meumika. Ngeri swati noi, nina chuma upiga noise. Nina Jerry Flanusha, nda mademo napenda toys. Ngori ngori ni atirapa bila pesa ya nigoi. Mini ngori manzi yako, unicheza kikuoi.
Taka weka pedipus, mapatikus. Sha, sha, da, ziko kwa riko. Tunavuta konki, juni bagiko. Zimeriet, ai, ai, ni makariko. Leonta wadishika karanga. Uski kuna bobo kwa ni blanda. Uski niko jaba sona manga. Nda wateka wanu nita wapanga.
Vile nilaka, niko fresh. Vile ninava, it's my choice. Saka aki nikata, hard choice. Check it look guy guy.
My call for your first to come.
Nika wea mina left.
First to come.
Mina left.
For your first to come.
Nika wea mina left.
First to come.
Hard to get.
For your first to come. Uba imelet, chini ya maji nili cast my net. The only thing new choma ni bet nangwa. Ituki asi see through yake ya net. Akija fast new mshika by the neck. Nyongo lo kipigwa unanyongo by the neck. Na exams ukifail basi huja pita neck. New kick na ma ex sikikuja yeah. Kucheck.
Angaza volume to sere bana. Na feature sura niko undercover. Na sakere na zende zikingwata. Zende zikingwata. Na kupiga koto na nunu na shanda. Tengika basi na unyanya sana. Na kupiga koto na nunu na shanda. Tengika basi na unyanya sana.
Vile nilaka, niko fresh. Vile nilava, it's my choice. Saka aki nikata, hard choice. Check it look guy guy.
My call for your first to come.
Willie LV, kama K, kama D. Fuga LV, go.
Si changa, si changa.
Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Huku buda rada ni ati si uchanga.
Roga roga sa zingine mijikanga. Utajikata hapa kau jajikwanga. Na sitakishi lakini sura jimanga. Bila meno mziki nilingoa nanga. Chrome mwengine wachange zile za ndom simu kom. Location nimetuma nimepin hapa home. Kalesa kaunaweza jubichanga ndo form. Double vodo kaunaweza ombalon. Ban ban kani picha tunaban. Zikilipuka tunabonga vitu sili. Uwezi nipata na wasichana.
Uongo wacha kujifanya zimeshi.
Yoko unataka day mipia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Huku buda rada ni ati si uchanga.
Huku rada brother ni panganga. Ukanga banga juna za kanyako. Blada ukakubanja taka taka. Sina changisha kamkwanjaka kushika mpinga. Kwanza kauna jona kata waba kanja. Amu na kanyaga inbe. Came together, pay together, DTPT on the form. Members of the film. Majenda kibiriti chronicles. Fuko ina kikondiko. Nyinginyu na ombito. Onjivo wa easy area. Mucho makwa korido. Mkurugenzi wa jiji his excellency. Chumbozi mista shilingi mapeni plenty. Kamiso beya simitu changishi. Eni sushi kisha deli na mamoro na kamfu kwa heavy.
Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Yo kama kani kikuita miu perform. Na kama bea tuwezi fika tu by chrome. Hama rapa na wapita joe by force. Ngoma za tuwezi skiza 254. Si uchanga, si uchanga. Na si change na mafala juu ya swara. Na kama joko na kegula we mwaga. Miupika kila kitu siyezi jifanya. Mi bado hasla pombe ni pombe. Buda kama joko soba ni ombe. I'll take you to Makali shop. Nazi kishika bana buda ni gome. Ay, yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Huku buda rada ni ati si uchanga.
jojo kama va vanilla, umbo kama amber rose au shashakira, miondo kuna mapose yani tatahira, head and knees and toes kama nikandamiza, umenikaba kama homa sipumui, vile wanikoroga misijui au mamu meniroga kitui kitui, umenikaba kama homa sipumui, vile wanikoroga misijui au mamu meniroga kitui kitui, baby baby oh yeah baby baby.
Mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step. Ladies watoto kari mnajijua ka umefa umependeza taka kuna shit. Short or long hair, pretty pretty baby face, hips, lips, kiss, red white test. Police, police, dada kupewa kesi, akikuangalia tunaweza kutoa kadi ya bank. Macho vya kusinzia zile kuibia ibia, tasema kala kitu lafu kimemzidia. Kama inataka kupanda mizuka kajia chia, sarakasi misamba mateki ya sincere. Chichel mekorea naze shikiki msichana, takuma garaze na cheza kainama. Ukuti ukuti kainuka kasimama, kuo fupe kina naona kama inambana. Kipochi chini kamechi na viatu msala, niyo kala na gifiga cha kibanto. Kisema kakatiza mtani atachanganya watu. She smart, she pretty and she know what she want to. Kikompea we unakuwa tofauti, darasa uti the brown is a knockout. Tick tock, tick tock, tick tock, boom.
Umeni piga KO, knockout. Iyo makeup KO,
knockout.
Umeni piga KO,
mawazo, mawazo. I wanna love you today, wanna love you to heaven.
Unasema mengi mtani yeti vile unadanga. Aiwa uso ukitoka soko mwenzako ni kufunge na kanga. Nipe busi. I wanna just lie next to you. Girl, tell me you love me. Tell me I own you. Sema penzi ya kale, mina pika dina, twende video. Ata mfadhali we, given time. Given time. Me and you, given time. Mpaka kwa ndoto, given time. Ata mfadhali we, given time. Given time. Me and you, given time. Mpaka kwa ndoto, given time. Mi watoto na nani. Napenda wakikuita gamami. Ukiwa wa mtu ko happy. Eti ni kuache mtu siwezi. Kama vita tupigane siwezi. Nifike tanga ni pambane. Mama said that 1 + 1 = 2. But me and you are equal to one. Your love make me fly. Tena so high high like a butterfly. I just say I de fight for my love, I de fight for my rhyme. My number one. Nzaribu na mimi mapenzi. Nataka mwenyewe ni kuenzi. Mapenzi. Nataka mwenyewe ni kuenzi. Ako sura kadari na karatu ongeza na tatu. I love you. Mapenzi songeze watatu na mimi mbazako. Nina moyo. Ata afadhali we, given time. Given time. Me and you, given time. Paka kwa ndoto, given time. Ata afadhali we, given time.
Mana guzgisi toka ni korada. Blini ya kilo na siyati nyama. Mdonyo bado ni mayuto na kaba. Izi rimajina guzu watataja. MGZ njina liyo buwaku. Ukilaku mavujina kulaku. Ukikatiwa kombato na manunya. Ukinilinki niko rima ina didipsi. Niko chupri na kwambosho ni nanichwiz. Izi manzezi tiwe ni tinge. Tukizi dingi kotiko ni kupinge. Rampage na kuzidi kuwa dalo. Hard kama ona deliver to the people. Na mashanku zinyafi kunyambisha. Ukikam na andareshe mkubwa gishwa. Nina mbege gana tekia nililishe. Magambuki ni lazima ni wafinye.
Sina kusema, shangi na dema. Kila kitu siudu ni warena. Utalie tukika na shiwa rena. Utalie tukika na shiwa. Yo, sina kusema, shangi na dema. Kila kitu siudu ni warena. Utalie tukika na shiwa rena. Utalie tukika na shiwa. Kari angisi ya kaminda kubrakse zigu. Isa walo shata mkuje mtu dasi. Nimenja kuvodo mbogze wa menja kuvodo jaso. Wanabuya kakinuka wana inza giza packs. Digi duanzi rezi kujijaza gas. Na vile kindie kuna shang ni mestashu. Kidigi vodo bwek zune zeng ni maguashu. Wanafurisha maguadu songi wa kinyo kuafu. Utabaki ni kira unakikromu. Korima nyonyo wako mepitiwa za kichuomu. Nariangu meidraman nika uko somji. Agweze zabe na kupata ukiuza bomu. Wanatupi mia za kivar na wali tubeba ndogo. Tukiwanga charmi utambua mirile. Takina michari na kifa. Nilichambua za nabe ya kiwar. Riambe swako itha inengi ni shuksha. Kumswipe tukimocho kanga bukla. Kabla nijichape lazima kondiekcha. Potmo na meze ya kina ndiecha. Unabanja sana ukinyo kuchuenga. Kimirista mezibishana na kuenga. Mkados mbogi zima mtarenga. Mkijaribu kukana shiwarena. Unabanja sana ukinyo kuchuenga. Kimirista mwezi bishana na kuenga. Mtados mbogi zima mtarenga. Mkijaribu kukana shiwa rena. Sinda kusema, shangi na tema. Kila kitu siudu ni warena. Utalie tukikana shiwa rena. Utalie tukikana shiwa. Yo, sinda kusema, shangi na tema. Kila kitu siudu ni warena. Utalie tukikana shiwa rena. Utalie tukikana shiwa.
Geto praise mistake swagwi rogam. Kuni priwe jidalo mara utat. Kujina uwe siku na uwe ni who dat. Banja baga ni madua moko tolo. Ina million kuwa kweng chajise kama che. Tukicheng kwa igrong sima king. Atu zip kuwa sip tukisip NSC. Noti dread sima bingi wako kinky. Frenemy na wabon kawa rena. Si wazinga tugwa isi mapikni. Ukunje wanangamni wareng. Wananja kungumi wegze kasi vedu futo na deluxe. Wanafrasha glazetu zikijipa. Magwander si ubozi warianyu. Zawadi sezi fika kwa wakadu. kuna shang na tegea toka dansu utaria umakidiza isiradu nikiromboza chinkopu bigidoki kwa bonje siku zao ziko shomui limila mimi genja uliza topi MG kila kitu wana copy weekendi kurombos na maokli roza ufucha zina die mopping leto fala utaparara na masoki
yeah. Utalia tukikana shiwarena wana hate yondo kama tia Kenya ina konge usiongi nime the border reason pitu zimekala sizo famasiza tena omoro mwagini kodha makina dema kujiangwete sembe samaki omena mezoza sling chini mambati warena na nimejipin kona kathati kwa chemba macho drozi kawa chinku wa bente mangwariti kwa mbosho ni kaza 10k koma weng mini zing nite sensei feng akidai uba hita senge aditicha toka gaza matopeni na ama nigo na jijaza wachocheni na kama diva mnabanja joko meni utaririma na walaza wengo jeni ukini tu sisita bonda just another this blood clot siwa choma kama cannabis kana this uwane venye mina kukanga beef bitch boy siku gani utasare uwaganis kauna form in Nairobi bozi hama old school mbogi nita bozi bozi yana hobi noti kuchota mangogo thotiana gwaru dischoki nigane goro kindo komana mta mbogi unyabudu kata jiri flan na nucheza game bubu kasirika na tunaleta vurugu sisiri man smadi OG guzu na militant
sindo kusema changi na tema kila kitu si uduni warena utalie tukikana shiwarena utalie tukikana shiwa yo sindo kusema changi na tema kila kitu si uduni warena utalie tukikana shiwarena utalie tukikana shiwa
yo Zero, zero, one
Pizza vino hori nuko mara mame jotem Ayaya Sije kwenye shimo penzile tuliza menta blem Like father like son Kusuba mbozi jali kwetu zero, zero, one Oh na 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 Kipi ya kiweze kan Niko ready niko pepigi pigi kwa jiran Noku kwenu marekani kuna mabisho Mana kila mwana dada na nichekea Hope they don't understand they never know Wasije wakakirewa tunachongea Baby girl live under your mean Africa Jirembeche jira inakatalika Ukiwona masai kuruka ruka Usishangae soya Maba ya kimombo mtoto weni chombo Bingiri bingiri jikunje kama kamongo Ebu lifunguwe fundo nilifumbuwe fumbo Babu kiti mabu mumu koleza midundo nyundo Chora jina langu jimbi
Chora
Ebu landike moyoni
Chora
Tena ukamishe na gundi
Chora
Kusiku nyote ndotoni
Chora
Chora jina langu jimbi
Chora
Ebu liandike moyoni
Chora
Tena ukamishe na gundi
Chora
Kusiku nyote ndotoni
Aya
Niko pwani, ndio mana penzi limefuwa dafu Busumia moja kwa lips na shavu Mapenzi menipiga KO but it's okay Junasikia raha tu na kufeel vile wow ni feel I say Hike mesti ni real na siyo the same Ata after hizi do makiki na fame Jo mapenzi yangu kwako bado game game East to coast na mahaba ni ya 01 Femi 1 diyo mena kuna another one Abadan forest itakusari White dress kandia bitch tukimare Nukipiga magoti nitasema I do Pale caption, insta, story my boo Hini one love, baby yakuna mapart 2 Jina yako nimechora kwa roho kitatu
Chora jina langu jimbi
Chora
Ebu tandike moyoni
Chora
Tena ukamishe na gundi
Chora
Kusiku nyote ndotoni
Chora
Chora jina langu jimbi
Chora
Ebu tandike moyoni
Chora
Tena ukamishe na gundi
Chora
Kusiku nyote ndotoni
Aya
Osa
Yes Osa Yes Kunje kama kamongo ebu lifunguwe fundo nilifumbuwe fumbo Babu kiti mabu mumu koleza midundo nyundo
Chora jina langu jimbi
Chora
Ebu tandike moyoni
Chora
Tena ukamishe na gundi
Chora
Kusiku nyote ndotoni
Chora
Chora jina langu jimbi
Chora
Ebu tandike moyoni
Chora
Tena ukamishe na gundi
Chora
Kusiku nyote ndotoni Aya
Grandmaster Techniques
Music
kwa carpet. Mabon sana walkie talkie. Nitrio ham na kobi. Champagne, popping. Mabombe kwa carpet. Mabon sana walkie talkie. Nitrio mazea. Kama pema kama kawa niko shugli. Nambiwa siku njama wanekana asubui. Kusema watasema majority wanijui. Nasia tinajali sitambui. Bajelo na panja, kocha tani kanja. Kaga na chikanga, bang after bang. Nasonga kakisonga niko bumper to bumper. Chuma muka gonga kaki waka kuwaka. Energy ni easy, vibe iko simple. Enemies within me, bad belly people. Jealousy kwa wingi, eyes of the evil. Saja kuna mimi na hivyo ndivyo iko. Mika mejipa na mangu na madenge. Chuma mna jinyure na mabudantu bimbe. Come to G-Nice na matuba nko tenje. Want to give vibe na mabanda rolinje. Mangu na madenge. Na mabudantu bimbe. Na matuba nko tenje. Na mabanda rolinje.
Nikapitia nimekula ngumu sana. And mama told me one day I'm gonna be a superstar.
Mabombe kwa carpet. Mabone sana walkie talkie. Ni trio ham na kopi. Kishampagne, popping. Mabombe kwa carpet. Mabone sana walkie talkie. Ni trio maze. Nenge na yele watu melala nja. Matena saka nyata gas kumano ganga. Natapaka kwa sinia tuni masaka. Imasa na watu wangu epi agata. Tuteki sa ipesa plastic. Nime change tactics. Number one carpet. Mr. Fantastic. Member wakisema trio genge ton artist huh? Madupa na changanya bila practice. Na wapiga mami nyongolo. Wakongo wapatiwe mami kombojo. Wezi kosa majudas mini mani ya Musa. Bataki na ufisi ni ya Solomon yeah. Mafanzo kana mimi na sikoroko yeah. Zenyu ni makiki na maporojo yeah. Mindo mwenye kiti na kikolombo. Medunga hard cola na matiki za mayelo bro yeah. Famu kame jipa na mangu na madenge. Chua mna jinyure na mabudantu bimbe. Come to G-Nice na maduban kwa tenje. Want to give vibe na mabanda lulenje. Na mangu na madenge. Na mabudantu bimbe. Nama duban kwa tenje. Nama banda rulenje.
Nikapitia nimekula ngumu sana. And mama told me one day I'm gonna be a superstar.
Champagne, we popping. Mabombe, kokope. Mabone sana, walkie talkie. Nitrio ham na kopi. Champagne, we popping. Mabombe, mokope. Mabone sana, walkie talkie. Nitrio maze.
DJ Arika.
Yeah, yeah. Yeah. Mwaka mzima kuna show. Sono takaji. Kaki kuki renta ishuki. Na mini mzazi vitu sitaji. Zina feel stupid so sikupi mziki uitaji. Kwa fupi chini si stup mimi. Niko juu vile wezi imagine. Watu nataka hope. Nitoe wapi? Mimi mwenye na shangai rona joke tendaji. Vitu kama ngaro kwanza ni shatwa kwa budget. Sijali kwa grammy so my pictures natokaje. Ma deni za ma supply. Grown men sawana guaya. Pia mi naomba ni penny chance kake msawana haya. Ulimjudge sa unamuita mentor juu kuna pesa kwa umalaya. Shingo ina meremeta na ka influencer wa mawaya.
Ni wana simu kinitabash na kuja na team. Na looki na clash na sura ya ndim. Na watu na trust ndo watu na shim. Kakuna cash ndo na shika sim. Kaniko wax na kuanga machine. Na lipa tax na nalipa bill. Ndo mana ni black alafu ya sin. I'm a youngin wanna need mentorship. More than wanna need censorship. Kwa street mini evangelist. Wanna serve team ina serve confidence. Success it by accident. Now see focus here past events. Na rule book jua too musty bent. The good book said don't judge me man. We're top 3 mini number 1, 2, 3. Of course CCT gonna love for me. Na pro chiki tu kama destiny. My soft indo wagawa loud vizi. Kaunioni ata misikuoni. But if iki jioni kauni skire dioni. Mini car news. We ata na miwani ata na binocular. Bado misikuoni. Paid my dues. My lifestyle choices ni headline news. Fight wanna jam niki headline shows. Grown ass men complain like hoes. Kusain wasania in a deadline bro. Yup, I'll do it when I do it.
When I do it.
Mwaka mzima kuna show.
Acha tuziashe.
Kilimanjaro tundo itapita hii highness.
Yeah.
Ama kolabo kati ya mi na South East finest.
R.I.P.
Hata kwa mtaro utanipata na designer.
Yo, tulikuwa tunatumia kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Madem kumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Leje na Emrai do a song. Tulikuwa tunatumia kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Leje na Emrai do a strong. Sasa naliba watch niki pull up na ki rifle. Society na then tuna fumble. Watu wao wanatiki kwa mneti kama ma idol. Wanatupenda jutu naenda viral. Nilikuwa kwa mood mbaya, nika seti kishash. Nika kwa idol. Kwa ground mambo ni nare. Maboy wanafua reform. Lakini wata reform maja na shajwe ganji toka na ndomu. Niko safe, niko fit is zone. Wezi nisho venye when I'm wrong. Kama ni chambogi, I'm sure niko na watu strong. Hizi streets natako kwa mpole man. Yo, amu tapangwa. Bresho kwa stick na mgun. Huko east, ama tamangwa. Pereka huko kitani, tajali, hautalambwa. Mkono zime try to be certain I try. Ata ganda. Tulika mnatumia kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Leje na Emrai do a song. Tulika mnatumia kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Leje na Emrai do a song.
Na mina daizo ma trophy. Na kaunan o maganji man. Mina daikuwa na pro. That's why me kwa kwa office man in black to me rock my koti. Lately me dress my naughty. Maisha yangu na chia sa godi. Flow ni yake ya majabu na hii beat ni choppy. B-boy si set my trend na si set my subject na nime come nime rock my blue farm. Chini ni red carpet. My fan on pishe talent. Adi de wata blow your trumpet. Shash iko choo kwa chalice. Mina jikill close your curtain. Na missy die my ops. Wajwe villain draw your pattern. Ukudeli si run my ops na unless that ni suckers. Dukumbosi uleta fracas. Kama ni drill close your chapter.
Tulika mnatumia kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Leje na Emrai do a song. Tulika mnatumia kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Leje na Emrai do a strong.
Chilling with your hottest DJ, DJ Arika.
The hottest in the game.